baby. Sakata, and put it on the money. Sakata, and you know you mean. Sakata, 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 baby. Sakata, she's a living fan day. Sakata, so what's your name? Sakata, Sakata, Sakata. I'm feeling so good, I'm feeling so nice, I'm feeling so good. Take you on away, me who seems in my, na si utani. Ako mizoni, zawadi bebe, ekwa kopeke. Ako mizoni, zawadi bebe, ekwa kopeke. Mtoto meumbwa kaumbika, usomba ticheza kutingika. Hasa apike chapikika, bala aifuzi menitoka. Mtoto meumbwa kaumbika, usomba ticheza kutingika. Hasa apike chapikika, bala aifuzi menitoka. Sakata baby, sakata, endole kole mami. Sakata, endole nyume nyume. Sakata, 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 ali sakata baby. Sakata, entali zinipande. Sakata, sawadisha na mdundo. Sakata, sakata, sakata. Jodi la kwanza likawa kudata. Viti mzuri akawa kitanga. Vika mzuri juwa kushanga. Ui, kani maliza. Viko mzuri kiwa na mundo. Walitambu kiwa na ndondo. Toto mzuri akiwa ni mumbo. Viko mzuri kiwa na mundo. Walitambu kiwa na ndondo. Toto mzuri akiwa ni mumbo. Ni pepe, ni pepe, ni pepe, ni pepe, ni pepe, oh. Ali sakata baby, sakata, etule pole mami, sakata, nipe nyume nyume, sakata, 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 ali sakata baby, sakata, shindali zinipande, sakata, sawatisha na mbindo, sakata, sakata, sakata. Basi wache kubambe, uruke jupia ucheze upande. Niumie vipande, nipe asali nilambe. Basi wache kubambe, uruke jupia ucheze upande. Niumie kipande, nipe pia na asali nilambe. We mtoto mchanga, ila sana unajua kuchanga. Chunga, silambishe mchanga, utaleta majanga. We mtoto mchanga, ila sana unajua kuchanga. Chunga, silambishe mchanga, utaleta majanga. Sakata baby, sakata, ekule pole mami. Sakata, nyume nyume nyume. Sakata, 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 sakata baby. Sakata, shikali zipande. Sakata, sawakisha na mbindo. Sakata, sakata, sakata.